baby, come nikupe, genge turn love. Ooh, baby, genge turn love. Koma kama kupe, nikupe, genge turn love, love, love. Come baby, come nikupe, genge turn love. Ooh, baby, genge turn love. Koma kama kupe, nikupe, genge turn love, love, love.
Ini pepe kabarua huwa sioma pepe ya madhakarua. Tangu nufishe pete, yani sija uwa. Lazima ni pepe tevijua au mvua. Mikongu dem sura tabia tutarekebisha. Na size pia umata I say acha kubisha. Ebombe jirani ya weke pazi ya kudusha. Juniko na Patricia tunabiringisha.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, genge turn love.
Ooh baby,
genge turn love. Koma kama kupe nikupe,
genge turn love, love, love.
Come baby, come nikupe, genge turn love.
Ooh baby,
genge turn love. Koma kama kupe nikupe,
genge turn love, love, love.
Kama penzi ni kipofu, mimi ndio stick. Wengine waki walk off, mini ta stick. Isi yo juju kamote, yangu ni stick. How can I breathe, na simu how pick. Na kufikiria zaidi ya vile na sahau. Mapenzi ni safari na usha kula fair. Wow, how, haki unanifanya how. Nimetupa rada, imebaki nitupe mau.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, genge turn love.
Ooh baby,
genge turn love. Koma kama kupe nikupe,
genge turn love, love, love.
Come baby, come nikupe, genge turn love.
Ooh baby,
genge turn love. Koma kama kupe nikupe,
genge turn love, love, love.
Adisi ya siya love pills ni kachok. Utanyonga joint kwanza ama cock. Law, menguza law. Skiza punchline si kelele za John. Ah, kes ni kes si butako ni tegi jo. Mosh ni mosh utavuta gani jo. Drunk in love niko tipsy na staga. Vi addictive attractive na gum. Mimi gugu gaga.
Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili. Unafanya mini imbe injili. Unafanya nisi nyonge tumbili.
Come baby, come nikupe, genge turn love.
Ooh baby,
genge turn love. Koma kama kupe nikupe,
genge turn love, love.